na 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 na. Just another day nimejipata kwenye struggle. Nimetiwa chains wamenipata nikijago na ndo niachilie tiniope miti tano. Sini just another day ya kuishi kwenye jungle. Daily niko hustle nikisaka hii bundle. Tiririka jasho shida tupilia kando. Ati daily niko hustle nikisaka hii rack. Kopa kitokea lazima weke crack. Msupa over there anataka tuende brack. Kidole juu ya hewa up up ajifuck mristi. Lete cash leo leo spiga my nuts. Nauza moja mpaka ya last. Na candy homes relax fake ana slither. Kwenye grass anataka kuni uma ass. Trap trap silali class. Hela vela kwenye money bag. Maranga pindanya Mahindra. Lute Subaru na Fielder. Na bado stoki niko pale pale mtindo ule ule. Trap 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 trap. Jasho jimbamba juu ya hot seat. Two blue boys kwenye front seat. Kijana ngangana upate profit. Kutona mambanga ni kama 40. But niko stuck like glue misitoki. Na bado sizi fichi kwenye soksi. Wateja kwa kona mimi zikosi. Najua vile inahisi kufanya kazi si ofisi. Maliza biz bila risiti bora upate riziki. Kubalance maisha street na life ya mziki. Mistari zao hazifiki zangu kali haziliki. Backseat vipara mbili kwenye front seat. Wanataka kunipora profit. Walipata kwa pori ya koti. Jusijui kuficha kwa socks. Chengerere zinaumiza hizi joints. Nilegeze mkubwa tafadhali lose and easy chains. Nimebambwa na maplane nikichoma Mary Jane. Another day same pain. Kwa hii game still again. Again again take it take it strain. Trap trap silali class. Hela vela kwenye money bag. Maranga pindani ya Mahindra. Buti ya Subaru na Fielder. Na bado sitoki niko pale pale. Mtindo ule ule. Jasho jimbamba juu ya hot seat. Two blue boys kwenye front seat. Kijana ngangana upate profit. Kutona mambanga ni kama 40. But niko stuck like glue misitoki. Na bado sizi fichi kwenye soksi. Wateja kwa kona mimi zikosi.